songa.
Sibu yonyina nete bijja kunzita Siri mukaka naye sijja kwerumya Ekirala nze sigenda ate kwetugaya Kyemanyi ebizibu byo tebikoma Kyenyina okola kimu kusanyukanga Laba oli wanzo katona kubwa kabanga Zinekyalise w'obuzeera butubamba Vamuna kusituka wekyakalirenga Ne mukama obulamu tumwe bazenga
Liko
King Sebo
Aba manya mazina setula
Golden Boy
Leme leme